Hey baby, moyo wangu aliumiza vibaya, nanusurika kwai, nanusurika kwai. Kidonda ndugu alonipaki na maliza tu dawa, katua kiponi, uwa kiponi. Oh jamani, ila kumwacha ndio siwezi. Oh, moyo namchagua yeye, japo najua nipendi kuwa naye sitaki. Oh, ila sina budi, moyo namhitaji, nampenda, anajua ndo maana anishewa. Moyo na kina kirefu kilichonieka kwa kendo, sijaelewa. Nampenda, anajua ndo maana anishewa. Moyo na kina kirefu
tomorrow.